Thank you,
Mr. Dawasi, Unyabel Man Neville.
It's so good to be back. Yep, I
say, I stand here by a radifee. Naniji, a bribiara, Messaniaba, a shadaimu, and for only baby, I make up. Bibi, I was abi, I could try you one. Anunti, Emma, me pese, me baha. Oh, man. Ano enya safoa edikanya maye sohwe fo pen na eyese masane abaha biu
and I believe that on that great
na mejidi se cha anopa kese no ebra ewia esren biu na ensoma han ekofom mejidi se ebinum efri shiadan yimu ebe wo ho saada no a wa wo huru won ho ewo adwama no emoja no mu mehwe sabre no anim. Na wadru ba bi sese ya owo adumayefo a wotunefo ewo ne ho ani biblia kosi se se okasa ono odwene ho na mo ani ebeje ne ho bi wo ahotoso enti afi de pese me gba ma ne kakra ewo de ye na urade eyeye ewo ye na ho brasie nhia mu kuma anu ase ewo Jamaica ene Puerto Rico eye awade e na me fa mu efise se ofrepi e na eba mi nchen te de lua owo he enim no se tetefun no na na wotunu mu nyina emia ye beburu oha e na wo ofre ebisa nhia mu die nanso de pekandie ewo ba biara meko me pesa se meko enam se onipa bi ena ofre mi se me mra ene na mabwa e wo sa asafo no ana se sa ekuo no edin mu se meko enam se onuabema Neville ena o kan se menko ntia na e wo se meko e wo onuabema Neville edin mu nanso me pese meko e wo bra Yesu asoma se be ya wo betumi akọ e wo Awurade Yesu din mu akohye nipa no. And I was me dam panoso na ma break akra sabo nhwen en cherry ana actually so se mi fun sabo nhwen mu if you say ese me menimu akosi se mentumi enyina anu metumi akọ na masani ababio eda no ye bai you enemy ebeya akwansin aduanan actually ya ye call owura no a ewo Florida mu no me menimu enyina da ho na ebeye akwansin aduanan e free Louisville no ejaibio onyabarama banswood esese owa ha baby anopei na edanu a ye freaking sin eba any Puerto Rico, baby, na mi minimu adaho yie no na the free we mshemu esi from na eda so ya eyara na ansa na yebetumi adu Jeffersonville no efam bio hwe eyebonsa no a ewo ha intra eyeyare mu a ewo mframamu no a ana se eyo nyankopon edi kan obese oyi mi free ho nti me mentiase bompaye ena mabisa mpempi nanso ne nyina mu no afei na masore afi ndamu na ebeye anopa no miensa na me yire ene mabere ma kuma no adida.
I raised up on the side of the bed and I said, "Now, Mr. Ritna,
I'm panuano. And I'm in home for 40. You na mekatire Billy Paul se koho na koma san krofo no pa ebo krata no ka se yo papa wo simaka kra achi no osane bai e no ka se untumi e ma san krofo yi no mpa ebo krata o ka se unu obere mayi a ojina hei ka se ane o ka se na o ha e na meka se obi a wo pe mpa ebo krata no ma won sa so e no ka se me koma no mpa ebo krata oko ba bi fufuro na me ko ho e no ko ba bi fufuro afi ono na o wa chi hai e ka se mintumi mampa ebo krata ba kumpu me ka se eye Billy en sasa wo mampa ebo krata ifi se e kwan kese pa wo ha obi a betumi mpa ebo krata ani se e be si basabasa ye ano wo hu na amawa ye normal ne kwan so e ka se oh betumi di obi a ako ho a emro e kwan a manya e wo ha no na mato santene na mabompa ye ama wo maako maako na okanse ni nyina aye na odane ne ho eko onifa ena ofiri me nchen koye na me dane me hu sei ebra ofa asa kwan no so ena na me hwe no na mete eni bi efiri soro a ebae na ekanse na sa ebre yi mu me fiasie aye okese na mehwe na mehunu nipa ku a odoso sada watu ju efri ba bia eba na obo oniabema Roberts din kan se afi oniabema Oral Roberts eba bi hu na me kan se sen na mechia oniabema Roberts o kan se ekwankro no a ofa so chia wo no eye mahunu oniabema Roberts se o se atade tuntun eba ani echekuma bi ati se de bin cross senubi de wabobo ano no kakra na watwe aba fom echetuntum ketu abi no na megina soro etise na ohwe soro no kan se hello onyabama Branham na me kan se hello onyabama Roberts me chia ni nsem kan se wanya edom kama me kan se edom pa onyabama Roberts na odane ne ho na ofa kwan a Billy Faso no ewo ni faso na medwene se ehe na me free makasa makere won na me bo modin ba bia se menya ebiaye bi na makasa na me wati bia bi mu a bibi wo fo mu a bintumi ehunu ba bia me free makasa makere won na obi kan se eye probra ha kan se eye untumi ehunu ba bia eye echansa ewo ho na mi frasie etwa mu ewo bia ho na mi kai ye afi mi kan se adia pa esese mi ye ani se me ya ho brasie ewo makoma mu ebri bia ewo onyankopon ani ne mma anim na mi free ani so ade hunu no mu na me dwene se oyi asekere ani sen ebia na ekere se ye benya de ana se baabi a ebesie wahu eto da bia wani suadi hunu mu no onka ba bi kro no enkyere wo mpo ono de eno ani se waka na ewo abebuo mu ete se na me wa hoto so se mu amokenka ni tro kronkron no ete ye ase na afi mi ko dan a ewo animi ho no mu e na me ko tena eho ebre kakra na ebeye no mi ensa ani fa na se no nan anopa na ni ekum ye pa.
I went back and laid down and I dreamed a dream and it was the most odd dream.
Na e da esun kokura na mumuki enim ahwefo no mu baako Jack Moore enu aberma Jack Moore minim no emfinhia pi medwene se mene ne baba epue abayo a wadi ebeye emfie dunson na mason ensa ede no afro bipobi Jack kuma eye minim no efribra na oya abofra otua enofo ano na mede no afro bepo na mene no etwa ropon efie miensa ensusue ehun ewo bepo no so ami di abayo anekan.
And we come
na,
under the tree, and
she sat down and like
a lot of the little teenage girls
were wearing her skirt, you know, munim. Ase obue so na na o se sasket nubi na o fa sasket kitue yi e na o tre mu e de se ho na o tena so
and his young folks usually look at
na ti se wona wonyiye no ehwe won ho won ho no obo born in sa eti se e na o fri ase ehwe ewiem.
Well, Jackie is a
Jackie e abayo akuma fefe. Nan so owo anu kese any eni kese eni eni ti se anya enye fepi nan so oya baba akuma bi na ebra ohwe ewiem no bitumi hunu nani akese no eni se ni a ewiem no ejiji ewo nani so eye mi fri ni nchen ebeye anamunum ena ase meda mi nchemu etise ena minya esredi na medishe manumu na mi fri asye ewisa esre no na mi fri asye agunise edye ena miye ewasroha aden akokra etise mi na mene abayu akumeyi aden mikase ma wari ena miwo emofra kakra mene abayu akumeyi eni shiye ewasroha. Na mi fri asye se mi sorry na ebra mi ye sano eni bi efidyanu sobayi eno kanse ye eyen sentrenye eni botaye binti na mi sorry fri enamu na anka mi ya tiemu a daye sun hun hun bi mitini se mintumi hun se echile se mi beshia si anabribi ebe tome.
Well, I thought I would use my own mind.
So, me bo modin e de mi ama jini aye juma. Eni e, me mani nina etu afwa. Enti, me cheni o nyankopon. Na, mi frasye bo mpa ye, me kanse erade. Sa adaye yi, efa ni swadi unu ye, mi hunu no, anajono, efa edi kain. Anase, edien ene etre. Mi cheni mre kakra etri yino. Ebe se, don shri no. Na, me yire asori dada. Na, wewe anope diani.
Then the voice came back again.
Afi enu ne bua bio enu oka se Kingston na obeka chiro de obeye wo ho enti entemo a me ko Kingston na wo wonim no ya wada wiya se meba ho ifiada enu ni de uba yenyae.
I'm not
menya de pi se meye ana se misusu enipa dom dodo efise ebribia ne mane ye kese esne se de etie nanso anajo edi kan no meka se yenya beye dumi nu o beye enipa atima hanu ene bae efise na wate ho asem da krope da edi ono kama amane bofo efri ase etumika akwansini nan SSC won ho ewo emepo no so amane boni ba kun etu mrika don hire nan na wa ma amane boni foforo afro akobepo no so na anajo a etoso mienu no ebeye empim num eba ho na anajo a etoso miensa no osisi enya beye empim edunum ebia adum na empim awodo empim eba awade nchen.
And the vision was
na aniswadi hunu no ye asafukuma no na abayo ano eye oba abunu oya abofra ena eno kire asafunu babunu ye na afie miensa ewo bepo no so no eye ena miensa meka asemu no na mefa oba abunu asafukuma no ewo mesum adwuma mu afi babia owo no akosoro ewo nyankopon no omamu kosisa ebe wusu supo ni nyina na o asofo eni nkrofo a ahia ho wo suna wo sre na wo shenkwan anajo ba kon ana ase mienu enka ho ruponu mu empaninfo ifi ho eko Puerto Rico eho no nkunimdie kese a ekron ebehia ye na empempem ahodo mpem ebegu ekwan ni so si se wo susu ye no na akra wo sombo ebeye empem aduanan ena oba erali Yesu nchan.
And after going,
Na ye kono
no leader so me
me kan ye akere mi amasafo na enso ma ntumisa e wo badwam wo baabia afiefo eni ho ifise e bia na wan hu ni yi na enso mi wo otemufo ni din e wo krata so wa ha de okasa ye ebra na ye firi ho no ehe ya ono eni na djuma yefo na me Ono okan se wadi yen ni e wo supo yi so se yenya asofo ahodo
He said when Mr. Billy Graham has Ebra Owura Billy Graham efu supo yi so a enchere kura no
eno okan se yenya animonyam enhiamu okan se nanso Billy Graham e di asempa kro no a yetene da no a na ebre yen okan se afi eye nidie e ma yen se yenya Ura Roberts, that was super so. Okay, I say now, Ura Roberts, am I an Namian San Asia Mukas yet? And so, okay, I say now, I'll be a ho, a cam, a super. Okay, I say, Uja dollar and Pim at your senum. Ewa na jomi ensa, eye, ahobia hoka. Oka se, afe, ura osbon so, na, owa ha, ana, oye kristu, akua kesye. Nenso, oka se, ebra, ura osbon, efri hano, na, enoma kofom. Oka se, ekoye tise, bibia, efri hoko. Nenso, oka se, bihunu no wasa, inshia muya se, se, na, ubia, eni apano soa, unia, Very my Branham, Ebebon Paye Amano. Nenso okan se, osun no ba wie ye no achi. Yes, sa nko nya dada pi, ene mpoma pi, ene nuoma pi, lori amama efu atiefu. Okan se, enye onipa sabre, onyankopon ena oba ye nchen, okan sa. Bika se, ma mo nhwehwe me mpaye, nembo mo mpaye, mo mfa mo nsa entoto mo ho mo ho so. Na wadi beye dumye nu anase adionu na ebeba apano so na se ehunumu nu ba na enipa nu etiam na ahobia etoso nan na yitua yen ho aka enyina ene de akeka ho yen ankasa momoa ene yesa moa mode muntutu so dudu nu a mode bre mi nu eno ene yeye na bepese mu hunu sa ifri ni nyina mu Mo echefa ewo mu na ani mu onyam de kesia ebeba no mu no onyankopon be ma mu akatua mu hu na munni se onipa no eko no okoye biribi afi mu ahu ebra sa onipa no be firi ho no odwini se enooma akofom onyankopon agaye ho onyankopon enya mu ho onim wo ho ebribia hwe eyewo na wo mu senia obia se onipa fufuro bia Onyankopon edi onipa bi beye adwuma ewo osoma adwuma bi mu nanso eno nkyerese sa onipa no ewo tumi ewo onyankopon so eye wa wugidi a wo ewo onyankopon mu na opue ekọ ewo tiasie nam dada kuma bi mu eti sa de wode emofra etina mu na woye tabo ebi na wode enipa no atoso na wapia won abam na osom no ba awieye akyire mu woyi bibia afi ekwan no mu Wadi tiasye na makesye, eko sisa tiasye na dada enkuma pi. Eni nkonya akesye dada pi. Eni poma epi. Eni moframpe pi. Eni empe pi. Na wajano ba epi ya no woho efi woko woy. Efi se, na eradye ni mpa e woho. No eni adia ye pese yehu. Unipa eni mfo ninu mu biyo. Yonyankopon ena o chua na mon. Ye san yabano. Chadi ebe ya mwa anupe yino, ni bekasa simaka krebi, na mekachile emberima anu se, ema wa mate puno enkwa bontin. Na nseni ena majuni mwa, ejen ena mekasa afa mwa, na anupe yi ansa na minfri edino, minya kokobo din 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 bi ewa makuma mu edi ma asafono. Na mekachile wonse, mwa mfa puno emu mu nyi empwe ema wonton.
But before we do this, I'd like to give
Nenso,
you
a little answer na ebe ye no. Bepe se me mamu adanse ye kakrebi. Se diye ebe tumi ayemu ye. Eyemi ye.
We went on a three-day feast.
Nansan eko yi namu unsiomu. Leo, any genie, any miankasa, any me babere ma Billy Paul, any me yiri. Ewo adamfo ebia oba sorry fi ha ofri Georgia FM. Na wodi yansa ni ko owura bi mu ni nim ba bia e wo sese e ben oketo bi ana bibia etisa minim edin a siminole india fo no e de ma no nanso de etie no na ya sane ya chi akwansini pi asa onyabema evansi ni nyabema eye odebon yeni na oyo bi a oyi nam yi na osane eko owura no mu bosome kakra etwa mu na wo wo de wo frɛ no ahurutia na ahurutia no eka no na oyɛ wu ne nsa ehuno ɛna ɔde ne kɔ aduyɛfo hɔ na wo wo no mpanye saa emua no kawa ubewu na wo wo ɔwɔ ahodoɔ a ano ɛwɔ ɛbro pii ɛwɔ hɔ nso akyerebene na nka kyekye a wɔn tenten ɛbɛyɛ anamɔn aduo no na ebra ye yi apata no mekyere apata kɛseɛ bi o na ɛyɛ dapa bi a yɛde ɛhome na ɔsoa sɛ mantumi anyi no amfiri nsuo no mu na ɔtenee darawa no mu ɛna ɔkɔɔyɛ anaasɛ oyii no ho ɛkɔɔyɛ na yɛnya apata pii apata akɛseɛ no mu aduro ɛbɛyɛ nkariboɔ ɔha ne aduonum na afoforɔ nso mu duro ɛbɛyɛ nkariboɔ pii na ɛfiri nan ɛkɔsi nson nkariboɔ nwɔtwe na mekyere kɛseɛ yi baako ɛna ɔdwaneeɛ na mesane atuu bio ɛna mekyere foforɔ baako ɛbɛyɛ nkariboɔ nsia ne nson na mekura adua tenten bi a ɛsɛ sɛ wokura ɛde fa sukooko no mu na onyabama Evans ye enyina ho afọ esani nsuo mu na ntie no ifise eye afro nkoa na wawuro ne mpaboa ena wabobo ne trosa na ekosuro ena otina baabi kituwa bi a eho awo se de o hata na taade na ohunu apata esie ise owurewura ewura no mu ena menam ensuo no mu eben no oka se chensima kakra onyabama Branham mechino amawo na otu mirika ko ho na metwe aba no tusu se apata no awu ebra oda ahaban ne so na otu mirika eko man so ebra o yesa no otiem na otu ho ebai ahurutia bi aka no na yehwe na aboa ne si ntokro ewo ne nan ho baabi a ahurutia no eka no no na eye ne yapa kosi se enisuo efiri nani ase oka se onya atenka se ne nompe no ejojo na baabi a na ya beduru no na yetwa akwansini pii ewo owura no mu oye nipa kese se ye betumi apaja no na se wo woka wo a wo yare ewo sima kakra bi ntem kosi se wo yese owufo
and Leo was standing present
na Leo ejina ho na biribi ba abadwene mu wodaso eyo onyankopon na ebra okura ne nan na wasomu dindindin no na saa ese akese mienu to kura ewo baabi a ahurutia no ka no no yede me nsa eto saa biaye ho ena me kan se ewurade wɔtrɔ ɛwɔ wɔasɛmu sɛ wɔbɛtiatia awɔwɔ ne nyanyankyerɛ ɛtiri so na biribiara ɛnyɛ wɔn hwee na amomu a ɛyea biara afiri ne nan no mu ɔhyɛ ne mpaboa ɛyii nam da mu no nyinaa ɔkɔɔ saa anadwo no ɛkɔkaa ho asɛm kyerɛɛ wɔn ɔkaa sɛ ɛbɛyɛ sɛ wobɛkɔ ɛkɔhunu oduyɛfoɔ bi ɔkaa sɛ sɛ onyankopɔn aba mo hoban abɛduru seesei a ɔbɛhwɛ me so ɛkwan a aka ne so yɛyi apataa nansa a bɔne biara anyɛ no onyankopɔn da so yɛ onyankopɔn ɔdi bɔhyɛ biara so na mesom adwuma mu nyinaa no ɛno ne bere a ɛdi kan a mehunu sɛ onyankopɔn asiane ɛberɛ a ɔwɔ ɛka obi ɛfiri sɛ ɛno ne bere a ɛdi kan a menya kwan bɔ mpayeɛ ɛma obi a ɔwɔ aka no ɛma wohunu sɛ ɔdi ne bɔhyɛ nyinaa so ɛna n'asɛm ɛyɛ na ɛyɛ nokorɛ amen. Monkai anadwo som ɛno ani wukuada a ɛɛbɛ yi na momma mpayeɛ ɛma obi a ohia sɛ yɛbɔ mpayeɛ ɛma no paa ɛyɛ me na monkae monkɔ onyabɛma Roberts nhyiamu no sɛ ɛba kurom ha na momfa nkyia ɛmfiri hyiadan yi mu ɛma no ansa na yɛbɛkenkan atwerɛsɛm no Me pese ye sori gina ye nan so sima kakra.
And without the music.
Na ebra asanku enka ho. Moma yento ya sori ani mu nyam jom ba ko ana miinu. Mi jidie ani eda oso. Ninyina ye biara enka me ho sese ya na yento na amen nyine senia wo to no afa wo de tohye onyankopon ani mu nyam. Obedi ye anim ewo ho onuabarema Neville. Mijidie ani da oso. Wo Calvary ejama. Adenkwa nyame. Afei tie me. Ebra me bo mpaye. Mafobu onyina free ho. Mami free ene day. Enye wodi akra. Ebra minam abrabo esum sakasaka mui. Na eya atre etwa me ho ehie yi ye me kwan trefo ma anajo enani adichie pipa ayure ho suro efri ho. Ana emame emane da emfri wo ho enko enchen yesi yintrasi mepese mekinka efri atrokronkron a ewo atrokronkron mu ohotini matio eti enson yimu dumiensa eni dunailo na erade mfa ni nshira dodo no enka ho ebra aye kinkan.
Enter ye in at the straight gate.
Munshane opono tiatia numu. Na opono esu eni opanya etreno. Eni die eko oseye muno. Na wana oseye muno edosu. Because opono no eye tiatia. Na opanya no eye hia hia. Eno ene die eko enkwamu na wana wohunu no eswa muma ye mompaye.
O God
Nyankopon wa uyi Awurade Yesu efi owuo ene damena mu eba bio na wodinu amaye anopai se afori a etiasie
we humbly
yenam ahobrase eso ene yembra ema ofufro a yadwini ene se obadwini yenhu yie bra ye daso eye adibone yefo no awufuo ewo bone ene mfumsuo mu no osoma wo bae wo wu no kro no a wo ye no wo bone honam ensesuo so se omeye yembone ho empata se die onifo emehunu amane ema die odifo se obetumi atwe yen enam ayonkofa so abata wo ho.
God, if there is sin in our midst,
Nyankopon, se boni bi ewo yentem anopeyi a,
brigi
a ebetumi asi ho nkronkron no kwan a, onfa Onyankopon enkransem emma obi akoma mu a, bom paye se ahobrasie mu Awurade, wodi ye mrato ebekyeyen, te ye ho ewo Awurade Yesu emogya no mu. Ono yenim oyena emu yenyeshi na yapaemu ekase yenyeshi na wo na wo ye kronkron wo ye no krɛ wo ne tene wo ne ahumabro esutre no ankasa na ye wia ekɔ hɔ ahobrasie mu ene sɛ akra ye dibɔne ho yia
as the testimony has just went forth
said ye adansie apue afri jamaica ene puerto rico ena ba bia wa ye nyuma kɛsie te sɛ
oh
nyankopɔn ye trinini no ema ye ho ensentre ne
how you delivered
Sanya Uji Unyaberma Evans every sa or war and no ebronumu
if we say
na or ye jidini na was some aya no cre ebribia they say a rade
deliver us
free o war ebromu and opay babia or tamfono aka na wamaye ebro
let thy healing
Mawayarisa adronu anopei erade Enshe ye hon hon emma na enti ye hon emfinia enti ni nina hon Sayen yadie ewa ye nipe dia Otamfonwa hon din abubu muno Dudwa wawawe nimpemu enyina Mawonya ayarisa
For what someone,
what Ronald so Cassatra and say, ya, a radi,
ye name the
Abeka Nanso, what the Bema,
na
Uboyan Coco, a radi,
na
Mayanya Hoboa, Emma O Maye, ye beside ye, oh yes, you deem,
and it on
unty.
Amen.
Amen. Brebiara beka chika kra.
I'm always
Esanse mechani se se.
I'm waiting now.
Na
kwesia
da suku no.
I guess. Misusu
se aba wiye.
Embom
bribi wo ho se me ba fie na menya tenka se me wo brepi.
You know we're in too much of a rush anyhow.
Munim. Ye priye ho pi se de tie bia. Enti ye beji onyankopon adi.
Our Lord was giving this stern warning.
Yenerade adi kokobo denden den yi amane bresofo enkrofo a na waye nyamesomfo pa.
And he said
na okan se opono no eyetiatia na okan no eyehiahia eno ene de ekọ enkwamu na wa wohunu no esua
afei
enyesa efise na wonye nyamesomfo na waye nyamesomfo pa na esanse na wodi won ho ato asafo no so ene gidie wuye binom eso ene asor Fekuosunti na waji onyankopon adi kakra nti na odwene sɛ bibia ye
but he was telling them that
nanso na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn a wɔbɛkɔ mu no esua na ɛbɛyɛ me wɔn na pɛi sɛ mentumi ɛmfa saa awo ntoatoasoɔ no ɛntoto awo ntoatoasoɔ yi ho na ɛyɛ Yuda brɛ no awieɛ Na ɔtwe adwene akɔ akyi asi afoforo so ɛne awieyɛ foforo ɛwɔ brɛ foforo mu.
I was telling them that the very thing that had been done in former
ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ
ade
korɔ no a wɔyɛ no ɛberɛ a atwa mu
ɛno
a ɛna ɔyɛ no wɔn anim na wɔanhyɛ no nso.
And let's see some of the
Na moma yensha and woma na oka huasam nubi.
They, for instance, could not believe that God
Ebini
was
se,
in that man.
Wantumia nye nisena onyankupon ewasa onipanumu. Enonia kwensi diye kasia na esese wo diso.
Elisa,
onua oye onipa nenso oye nuhu onyankupon.
They could not see how
when
God
to me and who senior when yankupon ever to me atna enipedia mu na wo awantu atwaso nyina mu wo emre nyina mu no onyankupon atna enipa mu ebre nyina
man is God's agent
Onipa eyo Onyankopon adwuma yefo. I want to atwaso bia mu no. Onyankopon nam onipa ano so ekasa kire ne nkrofo. Ebri bia oyi obi anase bri bia obetumi adiaye adwuma.
And he referred to them as being such a
na okai won se waye suntidua afa Abraham ho.
He said, told them, if you call yourself the children okay, of sir, Abraham.
Oka tre won.
Abraham your father.
Mo ho Abraham ma. Mwaja Abraham ehunu meda na nani ji ye se ohunu ye.
Abraham the prophet.
Abraham odifo no.
And no doubt
na,
that Jesus was referring to them.
Yesu etwe won adwene asisu se
wakyerɛ
won sɛ ɔno ne mesaya no
efi sɛ
na mesaya nsɛnkyerɛne no adi n'akyi na ayɛ saa kwan no ara so ɛwɔ awo ntoatoasoɔ biara mu sɛ mesaya nsɛnkyerɛne no nanso mpo ɔno ɛyɛ ɔno ara ne ho onyankopɔn Messiah noah, and no other 2 months in Tidia went to me and Tiasse.
Now, when Abraham, who they called
Abraham, met God, our friend, Wong Ejano, Esia, Nyankopon, na our Hunamu, and so
because he eat the meat of a calf.
If we saw Orin and Chiabanam, Odi Abro Pano. And on no more, Nufusio, any butter. I was Abraham when him, and some po, na o yo nyan coupon. Abraham, no, no, o nyan coupon, and our friend, Elohim, our yaya, what a genuine answer to him for no.
A man wearing clothes,
O nipa, O shanta, dear, and footro, I want in nipa, diaho, na o tidia, diashe, edgy, you know. Na on re nam na on numi nufusio.
Then those cold
Afe Sa Yuda Fwa one penipa a komadin pesamin kuminya a tren infono and to me an yinu en ni sa oye onyanko pomba and our friend Abraham sa one eja.
And he was letting them know.
Na o maona hunusa oye noma kronwa bi. I want him, Hunamu, Sadio Yankupon, I want Hunam Fufromu, a brow Shia, one edger, Abraham.
Now
Abraham, a Gidi,
and they couldn't
one and to me, and Yeni.
You see, when Abraham was setting under Mwahum,
a bra, now Abraham, attending to my Diana, say, and I'm, sir, now where you near or penty, Nasa or Pano, or the Benjina, or Nipa Piala, Yawan Wabe, Yasimu, and him.
The tree of good and evil.
Papa, and a bonnie piano, Essie, Onipa Bia, and him.
And when Lot is nephew.
Nebra, Lot, ne wafase, anyone nansha fwo, efrasye eyi, afasa se no hono. Abraham wa, oyo ni patrene eno, akatila wansa, mumma akasakase biya amaye ntem, chemu, na yifa akuwa, wobeko.
That place comes into every believer's life.
Sabia yeyi, eba jidini biya abrabomu, na esiwenim anopeyi. Ena esi menim. Lord, I'm going to say, obe sign a chi. Emo, oko so she, Sodom, babia, na enoma ye. Na emrepi, ene yedi, yeni etule kwenya, embre so. Medime ho, abeka, asafu ye, ene ye ho. Na wahu, obia, enkabi, bia, entia, efise, eno, ene asafuwa, esopa, ewo kroponu mu.
The easy
a emre.
Many times we do that and
we're
wrong. Remember, if you follow Christ, you will be hated
so
by Christ people.
Achia, e nipa
all that live godly if
we say
in Christ Jesus
mu
bra, shall suffer persecution.
Yesu muno, ebe shia otapi.
And
na,
if you come
Christ
to Christ, you will not come to any church or
ma,
anasa,
any denomination
or any
creed.
You
will come out of so blood. And only kwa ba akupa ye nam so eba mu.
And
untu
you
cannot
bring those with you, you will
You will not rise. Na obenya edi efisa obeya ohoho ani nipa na dwini mu abie onim nwoma owo adwini mu suahunu ana obetumi aye nwoma biara ope nanso watena ne sumu ojinisa mi wajidie ewo nyakopo mu entimeko Sodom na manya sikapi na maye nipa kesie edia osempakani wanwasuobi Now, Abraham, I dear by a coin, no, but you me, I hear, and he said, Obey Shamun in Prenusu, no way be. Now, I thought that beer, Wusha Moon in Prenusu, a yes, and he didn't see his wife. When Hunu, he said, Oh, Danny and Chinese, and so when Hunu, a Janus, a she croupon. Nanso Abraham fa Awurade nkurɔfo a wo sa na wa po won ekwan so ɔtena ɛsrɛ so nanso Sarah aka sɛ Afrika na Sarah ɛne ɔba ne ho ɔfɛ awa asase no nyinaa so na ɔba bia ne ho a ne ho ɔfɛ ɛte sɛ Sarah obiara ohunu no no ɛnya ɔdɔ ɛma no afei sɛnea anka ɛbɛyɛ mmerɛ ama Sarah sɛ ɔbɛhwɛ mu Ayi opa etisa nanso opese oni Abraham ebetna
Oh, women,
mumma bonsam emfram wani se mu jidi na mu akodom ye
ani
no ho muni Kristo ntna efisa edonu anya dru osaye kesia pi ewa nimu Etani Sodom ani Gomora ema saa omeyi Sodom ani Gomora ebe ye fanyinam afei
while
Abraham efa akwaa onyankopo de ma no so eno
na onya asase
pese no wani ye kura
nanso
na
onye ma dia ba ko osun
onyankopo eno oji onyankopo di ye
enti
That could be a mamma me and Sabby Abai. Now, in Futuro Abo, and now, what brand so? Now, Abraham, who are mobile, okay, sir, Bumra Matinadia Yasikakra, Nabra, Ojina Hom, and they want a Cassano, Omisa, one year, and Marama Bikake, a free one Cassamu, now, where yes, Nonko, now, Abraham, Eko Kum, and Cheba, now, Ossia, now, Oma Sarah, Atopano, and my one dear.
Now, remember, two of them are a guy.
Now, we'll move on to a buffalo. A buffalo, we want to pay Diamu.
God Himself.
Now, we'll move back to a young Copano. Now, Bacuna, now, a young Copano. Now, a Danny, a cheap, Atra, and Tomadino.
And Sarah,
I want Tomadino. The Pesa, Mihuno, Oba, so Danny, Jenna Bratisa. And yes, sir,
not going out to tell her husband not to do it.
Bia, obi beba on chain.
Emom, atina to my dynamo,
a chin yani ho, ebia, oh, who are you a me? An answer, oh, yeah, bribi. Na, oba kuya, na, oh, yon yon coupon.
He kept looking around towards Sodom.
ɛna ɔka deɛ ɔkɔyɛ ɛkyerɛ wɔn na abɔfo ɔbaanu ɛsiane kɔɔ hɔ ɛkɔka asɛmpa no nanso ɔbaako tenaa akyire ɔno ɛne ɔbaako a na ɔyɛ onyankopɔn no ɛna ɔka sɛ memfa mensie abraham kokoa mu nsɛm a menim ɛfiri sɛ ɔno ɛna ɔbɛyɛ wiase adidifoɔ yɛwɔ ho kwan anɔpa yi asafo sɛ yɛbɛhunu kokoa mu nsɛm a ɛfa awurade ma yɛn no ho ɛfiri sɛ nhyira ne apatafoɔ wɔn na ɔbɛfrɛ wɔn onyankopɔn ma nhyira ne wɔn a ɛkɔm ne sukɔm adi wɔn na wɔn na ɔbɛma wɔn ameɛ nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ na wɔn ɛna ɔbɛhunu onyankopɔn nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ na wɔn ɛna ɔbɛnya asase no adie ɛneɛ sɛ onyankopɔn nteasefo asafo no ɛna ɔbɛnya asase no adie a wɔremfa kokoa mu nsɛm biara ansie no deɛ agya no aka akyerɛ me nyinaa maka makyerɛ mo yesu kan na wantumi anye no anni nti wɔ abraham ɛna no mu no sɛdeɛ na ɔka akyerɛ wɔn no ɔka sɛ berɛ a na abraham ɛkasa akyerɛ ɔbɔfoɔ no na n'akyi ɛkyerɛ ntomadan no ɛna ɔka kyerɛ abraham sɛ ɔde abɔfra ɛbɛba abɛsra no na sara ɛwɔ ntomadan mu no ɔsereeɛ ɛna ɔka sɛ adɛn nti na sara ɛsereeɛ ɛdeɛn ɛna na ɔkyerɛ adɛn nti ɛna sara ɛsereeɛ na aka dɔnhwede kakraa bi ansa na ɔsɛeɛ no aba ɛberɛ a ɛno siiɛ ansa na ɔsɛeɛ no bɛba no saa ɔgya no firi soro ɛna ɛbɛhyee kuropɔn no na wɔyɛ saa nsɛnkyerɛnneɛ no na yesu kaa sɛ mofom ɛde kyerɛ nyamesom mu adɔkotafoɔ akɛseɛ ɛde kyerɛ nyamesom ɛman a wɔ mu ɔpepem ɛyɛ agyedifoɔ ɔkaa sɛ mofom a monnim atwerɛsɛm no anaa onyankopɔn tumi no saa awoa ntoatoasoɔ no na wɔatete wɔn yie na wɔyɛ animdeɛfoɔ ɛna wɔate asafo sɛ wɔwo abɔfra a na ɔyɛ asafo no agyapadeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ israelni wɔawo wo na nawɔtweakyi no na ɛyɛ twetiatwa enti woyɛ israelni ɛfiri asase ahyaseɛ no na asɔfodwuma no ɛfiri lewifoɔ no mu a wɔatete wɔn mfirinhyia pii ɛwɔ atwerɛsɛm no mu ɛnso a yesu kaa sɛ mofom a monnim atwerɛsɛm no wɔnim wɔn ɛwɔ wɔn nwoma a wɔasua adeɛ wɔ mu wɔnim afiri wɔn nkyerɛkyerɛ mu wɔnim afiri wɔn nyamesom ho nimdeɛ mu nanso yesu kaa sɛ monnim atwerɛsɛm no ɛne onyankopɔn tumi sɛ monim abraham a anka monim me sɛ moyɛ abraham ma a anka monim me ɛfiri sɛ abraham ani gyeeɛ sɛ ohunu me da ɛfiri sɛ ɔdii kan ahunu da no berɛ a megyinaa n'anim ɛwɔ akyirɛ hɔ no ɛwɔ nipadua honam mu no na meyɛɛ yɛi no ɔhunu sɛ ɛyɛ me ɛna ɔfra me elohim nanso ɛha yi meɛyɛ ade korɔ no ara bi ɛwɔ mo anim ɛna mofrɛ me beelzebul ɔbɛka sɛ yɛn agya ɛne abraham mofrɛ abraham sɛ mo agya ɔkaa sɛ adɛn yɛyɛ asafo no dea yɛyɛ nyamesom man yɛyɛ nnipa akɛseɛ yɛyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ yesu kaa sɛ mo ne ɔbonsam no ɔno ɛne mo agya mede saa awoɔ ntoatoasoɔ no ɛbɛtoto baako yi ho ɛnɛ ɛberɛ a nnipa mpempem wɔka sɛ wɔwɔ kristosom mu na wɔnnim hwee afa onyankopɔn ho ɛsene sɛ ɔte ntɔtoni ɛbɛhono biribi afa misraim ɔsraani ho ɛma ne mmarima wɔ hɔ ɛna a ɔpepem a wɔka sɛ wɔyɛ akristofoɔ a wɔgye kristo na wɔnnim nhyehyɛeɛ a ɛdi kan ɛfa ne wusɔreɛ tumi ho ɛna wɔnka na yɛmoyɛ nhwɛɛ da wɔnyaa ne tom yi mu atenka da wɔani afura wɔ nokora no ho ɔkan mo ani afura And if Rafa I can
defraud,
sir, when you friend you join your friend, you can't. One, you know, and Tamanamu. I pray what you say. Yeah, yeah, Christopher. Yeah, yeah, Jiddy for. Yeah, yeah, Safocas. Yeah, I won't honey dear. Then I church the phone. I am him defraud. But it's 2 years. Nancy, yes, who cuts now one, sir. When him address them, Numpo, Chasano, Yankupon, Edia Hunta, and Yansa for, and Yanim defraud. Now, where Yatra and Cocoa.
Oh, the great
to make a siano and a da pimia cupon. Sanya, oh, yeah, I do my wanna.
What
pass out on that thing? I want any
for him.
Umfa at the Pepiara and come on.
Nah, you better look
that.
Yeah, man.
Yeah, yes, and I'm at the crown
one.
So
I'm
pro.
Jesus,
yes,
but
I won't ye.
They
say, oh, Yanaja and Abraham, the Bacquard, when you're with them, how I if you say you're Junior Cupondi,
we
are being for, and I Junior Cupondi, and I got such a young crop for.
Now,
when you were, what about her? I didn't send her near Kumama or Swap. Now, what I can say, I'm Junior Cupon. When you're she is a money no. Now, I won't did ye anyone. I saw a fake
rule.
Yes, you catch that one. Money up, Bun Samuno.
Thank
you. Now, Melissa, I want to trust you. I bet you to you. And now, a briar, one pimpim one.
Well,
don't myself, no. You are, and pimpim, I would do. Now, on your coupon, but I bet you're not a suffering with you. Now, I bet you're at the crown, or yeah, I will honor.
I'm a,
I am home, sir, or Tisa, and
Ra,
and now. And it dap him.
And people turn their
na,
back from
the
cross
of the a free home. Da,
some to be
power. Sa, jidi,
some to keep from
sa, making
their
charge. And yibi. Aya and share am a nipa no. As a sa
u
shamu e yibi. Untu mi nye en ya adantamu. As a sa u kase ane anadabi.
You'll
Urim
not believe that.
Sa,
or the same person you come
sa,
in.
Uti, ya, uba,
you can't do it.
Won't you mean yes, sir?
As
I saw Shamu Eibi,
make it
the Christo and obey. What do you say?
Oh, yeah, oh, yeah,
as a Polidiano Ebena,
yes, you can say,
or put on Ayatia,
now,
or quite no Ayatia,
now,
why, no, no, Esra.
Let me warn you this morning, church.
Mummy, Mamma, Cocoa, no pay, as a fool.
Munche,
and not any brano. Yea, who are training for the media, a pet, Yatum for our briar, Timu, a doa, a man in Marima, a dredge, as a fool. Now what in Cognasu, now what to an uncle Ponjum. Now one antifisa, as a fool, now what conum tower, now one moon, sir, now what copia was, now what classman, yes. Now, yes, listen, a fee, now a flower, a Christopher, a bra, a man in Merima to me, Nancy, a free Aforibuchianim, and I say, a brass of Unumu, no free by beer, who saw you to me, war, by beer, Sam a science center, and yeah, Cromwa, El Cosu, Womu, Nansu, one yard for Yabu for our Christomu, now Bribi Achia.
When
a bra and
crack
up, he gets a phone. Now, every one who goes in Puano, a quiet trip now by Nimu, a fiat, if he be a yard, and you know, a cosana from Payamu, when you go on the bar, now crop for that's why a Dana one a chima. I say, a Danny a bet to me, I can, a Danny a bet to me, I yet, a Danny a hook a trash some noo, baby, our cursor. Or now a quano ya here, now one hour, no, Esra.
He said, as it was in the days of Noah.
Said, yeah, yeah, Noah, nanumono.
So shall it be in the time of the
Spirit.
Listen, in the days of Noah, the world was
saved
by his today. There's
signs
of his feeding off.
You see, spaces, any pyramid, no, and our young woman, young to me, yano, and ne, nipa ke siye, and nim di fo, a bruce wo, nakai.
Science
today is one minute. Akasima baako ansana anadu de siomu adu. Akasima baako na atekere breno adu owo don so.
It's later than we
Ebreko esun said ye yadwene. mi wani da so se ono arehemu se hon kronkro e de ye be se jiri ni bia kumam se de ye no ana no
dudu se
no nyankwa e wo noa enanu mu e wo sa I want to atwaso no mu
en wo twi
en wo twi en wo yi won opipim epi mu o ka se sa ene be ye e wo nipa ba no e ma ye mu.
And as it was in the days of Sodom,
and I said, yeah, yeah, was Sodom and Nanumu.
So shall it be.
Sa na be nipa ba no amayemu. Nipa
pimpu
ma ho duo duno. Miensa na o je won kwa. Wo be kan kire mi afei, o se pakani na ampimpu mu nyina. Wo ne no ba ba no so e. Se se o ni abarema. Wo nyina afri I want to atwaso pi mu.
I'll be the one who doesn't come to the
every I want to atwaso yi mu a
straight is the gate
opono no ye tetea na
okwan
no ye hiahia na wona wo hunu no so oh menem asafo hodo no ye waka te wudi wudi ehye ngoma emu a na wa ba ye asafo ba ye wa wie tresem bia ni hosa se obia di ebehye ngoma mu a na ewo asafo mu ebeya opipim ahodo opipim ahodo opipim e bia bekomu. Afei ho ma ho duo nyina bi ebe wura mu na te bia ben eno osuru be komu jini ho se se ya se de obi be kan kire mi se 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 twen sima kakra onya ba ma brana we anyway mi ti se wo kan ka sa fufuro mi nim se wo be ko eno nkyere se wo be ko kra Paul kan se wo korento fo a edi kan eti mi tu mi ensa se mi di nipa ene abofo te kire ma mi ka sa na mi ni odo a mi se hwe. Oh, miko weni we nshe muhasi. Oh, ye nwoma ke siye tu mi nyuma. Mihunuse wama anifreni ye nina ahuna adie. Obe tu mi ayirasa. Ni papi beba menchen edano. Abe kase rade. Manfa udi anka asemno. Enshe nkom. Manfa ewa udimu entu ahumone. Manfa udimu anya ahumodini epiana. Obe kase mufri misunko. Mua muye di entri mi ni muda.
Straight is the gate.
And a kwen no ye hia hia.
Wan
a wo hunu no so.
Let me give you some.
Mrs. Subi bi ama mo a be wo so mo. Said ye. Ayarehwe emu enimdie echre no.
Wo
Chicago kropon mu no. Said ye aduyafo akuntabuo echre no. Ya wo emayikuo empem aduasa e wo Chicago ngua. E wo enna aduasa entemo a aduyafo enya. Enuro enkitu adodo sen ene normal ben ena wonnom e wo emayikuo ho. Akuntabuo echre se wo United States no. E damaema e dosu sene mofo a awarefo awu won. Munim se trokronkron kan e wo Deuteronomy, eti dunan yi mu mienu sa adwaman ba emfie ahanan ansana ebetwam won ma ema 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 nom entumi ma awradi bagwamu emfie ahanan I want to atwaso edu emfie duanan ewo I want to atwaso mu na won na 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 on come for you know
she
say adian tell me baby I was say no adian na yanya na say say adwaman ma e say I was say yenti ene ma adibon yefo a wa shanta dia say merima e wo montene so eh ye chiwa dia e wo nyankopon ani so tawanom fo ensanom fo e wo fro wo ho a christofo emperi onyankopon e wo sa e ma nyamamfo yi ho saye afei wo fro wo ho a christofo enye wo ho se yesu kan se opono no yetiatia opan no yahiahia na wona wo hunu no esua
wo mre
wo ho ase wo yetintan Febra, what can David Bonia? Why are you here? No, no. And tell me why, Saturday night, and on your coupon door, no. Would you come on Bonnie? Chill, Rebecca said, Mimma, have you had a baby Pierre, Rebecca? Rebecca, me at Tosa, Bonua, what name Rasso, no better than no Atina. Nanso, a brad do, Sasam Patafonina, a son Yakupa, a Kodianina. Now, can't Samoa, one would do home, asampano esese nipa ebre won ho ase nkuredie ania christopher mu bio opese o kase me ya methodist ni me ya baptist ni me ya pentecostal ni eno nkyere sa ema onyankopon me kanka sa fufuro me ya nwanwade eno so ana ya di no ma nyina gina ebre eno ni adia ba kupa efra ani a wotumi ye nkure Osio togu atri na efo ene wona wonti so pepepe eno baye ene ewura nyina enya osio pepepe roy osio krono a sahom kunkunu a ena egu nipa so eno a enkyere se esese won su eya sononko efiri emupie anya ade a ani tua ana se eya kyere bi emo mo nyankopon tiese fo no ho mo a ewo nipa no mo a ema sa o nipa no eya body afufura ema oberima ana se oba ebre na komase ewo nyankopon anim wo ka se osempakani wo pe se wo ka kyere mi se wonyi ni se ye benya nipa dumie no ewo opepe ene opepepe enan a ewo wiase mu menyi ni se ye benya nipa dumie no a obekwa ohwim no mu jine ho me ka oni a yesu ka wo aha ewo asempanu mu jine ho ye na ye nya esan se ahosisam aba nipa no mu nti Ofrasia wo adwaman ma a pepa won afiri mu hwa ye betumi agina adon hwiri pii e de sa no ma no atoto ho na mo ba mu se kati awon do to so bia emu nipa no pro ye wo ye abusiefo wa pro akosi asie enyamwanwa se won ntumi hru samsani bia enyamwanwa se won tie asempa no wa sensini enso wo ye won ho se enyamsonfo ene akronkronfo Yesu ankasa hom no kanu pepe sa ene di a kire no mu obeya ne adinefo wona wo kran wona wo do ani gidie esina onyankopon apamsafo wona won hye wona kono so wona wo ya yuramfo wona won pepapa oke kanu wanim a kire onyamsompa oh utumi tiam no kra wo betumi akakasa foforo no kra gidie betutu ahomone no kra enso enya no ena ye ka ho asem afi ba kan kire mi se onu aba ma brana eje ni o kristo ni ahyanso de wan no ena obaji won kwa wo be ka ho onu aba ma brana me de me ho ato onyankopon so menim mi ojidie se me ka ho me de ma brabo etoto asem no da bia se eni asem we ankwa eni ena biribi ankoyie se se me sane machi na mi ye nu ye kasa onu aba Abraham se enkrofo ka kasa fofura eno nche se wanya nkwa die dabi owura dabi ampa ati abaifo eni abaibu nsamu a woka kasa fofuro nkwa sese nyina bi ma hunu nkrofo a woka kasa fofuro na wane obari ma fofuro eyere ete ma hunu nkrofo a woka kasa fofuro na wahuri ko so ne fam na watiam ti se die efie no ehye na wokwa abontene na wokoye basabasa na wiya die edi atro ene bibia ebe den ene oba hunu ye dabi owura wo wa asafumu asafumu asomfo atrenefo se de obetumi bia adan odune se obeto fan wo kwasi ada dabi nanso obeye biribi fin ane proye ane de enye ewa ejuada
god dwells in the heart
onyankopon ti akoma no mu enye ni so eye biribi efira koma mu pro no ya tiatia na okwane ya hia hia na wana wo hunu no esua Said the air was Noah Nanumono, a mochi, and our flu of Pippin Numu. Said the air was Sodom and Nanumono, me and Sat, and our flu of Pippin Numu. Sarah and Adaya, our Nippa, and on Mayano. Now, one who proya, a woman, one who said the Nippa and Susia, who flew got in our now Bunsama Manoya, or some Pacafoni Tifo, I did not send Caprunachi. Now, a man Nippano, I and Yawape. Dabi obi kan se mere ma wo ma ma san kan pon no achi obo ma me ma no adwuna sei dabi o ti sa dada obo ma won adwuna mu ada ho ka kire won na won ya santa de no she ene no ma sa na eye ese se obi ye ka kire me ni se ma dina sei ana mi a ma boda mu ana ana se dia na aye me bi bi wo mi mu a entumi nye di ese se me kan me fa ho ani di obi be kan ka wo be se wo suma djuma eya o suma djuma bia sempa de be se no ese se ese no onyankopon amaye akukoduro amaye nyina made eya nokura na aye nka nokura emfa ho eya boni enum guasie opono no ye tiatia yesu kan na okwan no eya hiahia Amoa mutrese and pimpimu no any more Methodist for Baptist for Presbyterian for Pentecostal for mu komu no mo be yankwasia for eda no Yesu kan se bebre baba betena se e wa ahinie no mu aka se mi wo kwan se me ba ha o kan se nanso ahinie ma no e be pam won ha ana osu any ajajuo any sitre e be wo ye se wo be hwe mu anope O Christo ni. Ebe ye a Christo fwo. A pepe a hudwa du. A hudwa a pepe pema. O fra wan hosa. Na woye ano kwa fwo. Wana brabo mu. Ena won wura opununu mu. Yesu kansa. Dudu wa se ene komu. Min nim dudu a won komu. A dia bako ni se oya kupon. Ma minye won mu bako. Ene no. Ono ni ote mu afo. Pamenya bako obeka se onu abrama brana ebe de na afre obetumi aka ebra obi ye o kristo ni meni nanso pamen ka de atwro tresam no eka enchro no kure ni uji sadi ebra wo suma hom kronkron no eba asase so no onyankopon nam hom kronkron no so eta sai o suma obofo kane
and he said go through the city
Ana oka se sinifa kronu mu ene nipa nu mu na se won mo maso ejira ye wona wo si apini no di achiwa de won abobo nu what tretin sa eno ma eno
what is abomination
achiwa de ani de oba oba se atade a eyo obere ma de ama onyankopon yare Wako babia, achiwa dia wapen. Tenye, ema unyawe. Untumi nginano. Oba, obesha atadia yo berima dienu. Taakwa enu asu, eno nyankupo ati nka etie. Ube tumi atutumwa enu mkwonumu. Ube tumi abompa ye debia. Ati eti yamu debia. Anasa watmesi emo nyankupo debia. Wapufo nyankupo enim. Tapepepe, ena chulese mno, eka.
An abomination.
Achiwa dia. Na wana okura saa mu no ebe nya chefa e wo safo no mu onyankopo ma ya don na yamfa sare ntia saa dia no se esese won ko na wugina gina ho na kura onyankopo asem e wo nsem enni ha moda sese da bedru eda bi mu ba bia enipa no eya chiwa dia na agbofo na pie e ko so so anu biu
find me one person
baba ko e wo Jeffersonville So pese ohunu de obekwa tire mi eni baba ko e wo kro yi mu a osi apini na osuda hanu na opre na obampaye e ma chiwa dia wo ye no kro yi mu
can you raise your hand
go beti mi ama won sasu a tire oni baba ko so afei fa tire se mi pono no ye tiatia pono no ye hia hia a ko nkwa mu wona wo hunu no Isa won kwa na we so wona no oh metumi a kire odudu a won kwa sorry metumi a kire odudu a wotudum e won hum ko no mu metumi a kire odudu a wo kire kire kwasia da suku metumi a kire odudu a wo ye panini e wo ekuo akasia mu metumi a kire odudu a wo tiatia mu odudu a wo kakasa foforo odudu a wo ye adjuma wo asempa adjuma no mu na nso kire me ba ko a What it is, I want to come and move. If I see Bonnie, Tremmy, or some Pacania, or betting a sorry agina and nay. Now I put a sorry for Quinum Efo, Tremmy, or some Pacania, or bet sorry agina. Now I can't Roma, now I put a sorry for Quinum for, oh yeah, or bet Pamono, or in the Clatter, or the Jebiani. And young one, what? Sir Billy Graham, Catcher Jack Moore, I can't say. And she said, I'm in Shia Mutia, or can I say, on your Baptist knee, and so on your Methodist knee, and as a Pentecostal knee, or can I say, now one in our piano, and yes, sir, and America, the intimate can say, mean to me in Cano Bedroom, the country of me and myself, me dear preparer, if you say, social donor, a drummer so. O kan se se o baba ni mi na be yi nanso men ka bi bia mfa ho o je obetumi a jiwa ho me me ka di onyankopon se me nka eno ye enwo twinu mu baako ebe wo baabi wo mu baako ebe wo baabi nanso sada no mempese medifo se meka se esan gidia bi ana asafudi kirekire ana asonfo ko bi nti ni jeje asem no mu maka no kra no o ka se adenti na wo adenti na wo chuma juma no onaba ma branam ah sesa eye ke sesa no adenti ana empue ati se de sani pa yinum eye Da na tie wo ho da na tie ikokopo no mu a odi ne sa assemblies fo no ene me ba ya ba ko ye mi gidi no wonye ni ebetumi ya ba ko ebrebi odi ne sa methodist fo ba ye bo mo di na yuhem be ya ohwefo ma me na wo chi se nkwa odi yesu din ene ba ko sa eye nukre Oh, honey, or they will ever call and cry, or they will ever call Akosha, baby. Emma, anyone in Shia, ever can be a susa. I feel too free. I can say, oh, I feel dear. When I buy my brand, I say, not Jenny, I say, Kakra, win him. Oh, yeah. I'm not sure. Na ono ani nuanu anyi nu ani o kan se o di akwa fashion na se o kan se mi nko ho sese o fa akwa fufuro so e ko ho efi se ono ani nuanu anyi nu ani sa ye no kre o kono no ye tiatia e no kwano ye hiahia wona wo hunu no esua e beduru asia fo no so no se obi a e kire de o ye no na o hen o ba bi ni o berima bi ene ni jina asemia no ho Johanne ene Maria na wona aka no ko ye ene kire ni obi aye ebre no nie ye ni bra o nyankopon aye nooma ye ni bra na mesaya no ewa asase so ye ni bra o nyankopon tumi no etu anamon ewa ni nkrofo mu na wo fra won amuni mudi fo kronkron abodan fo wona wa jina sey o de atisa nanso e don ni nie Yamodie kasiya ana no kreni ebesi ewa temu mu oh korinsani no oni baabi a obekọ ewa temu mu tanso na die odi bia echi no eni baabi a okọ tanso no damanfo no eni baabi a obegina tanso ana tata tuni no eni baabi a obegina tanso no sabufo no eni baabi a obegina enye hwamodie ema won mo baabi a hwamodie baba no eye won a wodwene se wo ye no eno ni baabi a Hamodia Baba. So I would do what? Rebecca said, you crack. It's 12 money. I will deem they are some black and four. The Thomas of Yeni, the Yama, my dear Cassie, Epi. Oh, the Casamono, Adam, be our son for hours of Unum, be our penny, be a yay. Don't frame his uncle. One way I had the Antony. Mean Unumuda. Una o sha ono enu ni hwa modie no o ka sa won ma e ma e baba betna hinio no na wa ka sa ye o kwai sa ye ba ha o ba to na gu esum ka bi mu wa bi esu ene aja ajo ene sutre wo no no e ye tia tia pa no ye hia hia e ko nkwa mu won a wo hu no esha e ye mo pa do fo anope muntie ye ma mo mitri mu And I'm here, I am a studio, some kay, a studio, and I know. Some uncas and Papa Probia, or Minquana Mua, and one no crano, a Yipaka crabby, and Obejo Unqua, Monkaisa, a crabby, we move back one. Why not anyone? You never my brand, meaning, Bian Sunni, the Sonia of Poor, and Aya Yankasa and Quadia Juma. Emonuonya nkupon ya baako ta wakoma ene saatu okunku yi enkwa ene na biribi nkoyi emfa woni ne awasafo eka huntumi mfa eno enkom esese wodi de nyankopon eka ya ene kom ye ene ngoma wobabu atan afri mu kirokronkron no ene no ntena oh wo ka se eye wabo masu ewa urade yesu din mu eye no kra eye kra kronkron enso esa abrabo no ene a kira na asubo no anya de papa bia amao wo ka se eye manya ho kronkron no eno ye eno na sese wunya enso se enkwa no enni emu ho a kai ura no enya ho odin kron no a ohwegu ayo no so no ema no nyini no bi ema ura no so tiam ebi Lura no so eso bi gina na na nije etise ayuo no eno kure odin kwa kro no a ene tenase na obone fo betumi atena onyankopon ani mpamu atiam nkunim mu na watena se se o kristo ni nanso te bibi foforo ani akoma no mu a betumi anya ho odin kro no a bi edi atutu ahomone yesu kasa betumi aka sempani ye tedo sempakani bia betumi aka no ne die yesu kan ye pepepe tro kronkron no Echeche sa ani ora se mi di nipa eni abofo techere makasa se mi di nipa dia eba fo dia se wonhi me de maho dia enyina hwa ahiafo me wogidie edututu mbopo ye ye num nyina me ka asem no ewo ni din mu itutu awomone ewo ni din mu okase mensa hwi enti obetumi aye na hwe onya adene no afi ye chese wo ye ni se ufri wa kuma mu ebe ye kristo ni na wafa okuntiatiano ewuramu efisa okwan a etre no eko oseye mu na gidifo opepe ahodo opepe ewa want to aso yi mu no a obewuramu ewo ho efisa okono no eyetiatia e na ekwan no eyahia ema woni kristo ntoa kwan hiahia no ene de konkwamu na wona wohunu no esu afi eno ne yewrade ansem
Man,
then I owe you, Ujinaho, who knew on Susie, or can say, or your Beelzebub. Better than we bet you, my own young coupon, or your nipper, let's say for him, Kawa, no one, Krum, Oba Krumuha, at his idea, and Kaye and for Mumu and in Tia, we are Christopher, put dummy. Oba Krumuha, let his idea set down holding a bow out of form.
This place is
Busa Biai for Busa Cray for. Then I Billy Graham, a kind, a brow by Louisville, or can say a hawk, any blaya, a damn to me, our pa, our new condom, or the bar mu, can say, put to me any tinker, our bunsam anxious also. At the sa, Minatin can add, Miami Cromuni, a bra yes to call no one Cromno, or can say, when to me and Yan Yamaka Sepi, and I'm 1 year Yanty, or can say, or deep one Yan Moyam, or Sepakani, this our noir. Owo no ani manmu owo no ani nklofo mu wuhu ontumi nya ho hwe kresam no eka sa wahu afi se ona tikro yi mu ha na enka nkyere me se nhunu na chikon klofo nche a ochia me se oka se o na bema brana me do na wuhu no se eno nya eno ya atro wuhu no se e ya atro se onyankopo ontumi ka akoma mu hunu mu ekyere me a adanti na ontumi nka eno nkyere me eti sa Muamu Crofonumu, our Cronumu. So, who are Cassa? Hey, William, Mahu, Badia, wait, afe ko ba bia obi a dowo sa atinka wodi be hia wo eye o me na obetumi atena ho afebo uhu sa no no uhu eye honhom na enkrofo enim se de tie eye won nwanwa de nti na enkrofo no anya enkekan wasa eje ana ma e ma papa eje ana ma ma papa e shanta de pone na odi pue eje na e ma empo ebra awowo mu e ma yuan kuma wadi mfie dunsia ba shanta de a ense se wo shemo wo ma mi anim na odi pue e montene so efisa enya abofra no sa abofra no enim bibia nemom esanse osempakani bia ogina asenka pronuti anya na djuma yenti eno eye nokre pa eye emapwe amontene so na wasiesie won ho adwaman kwan so ene normal etisa na abonifo e shewona wonnim se otise de onisa oberima no etie Yesu kasa. Yesu kasa. Obiara. Oshe oba. Nani kon donu. Eni na se wa diya na kumamu. Na ote hiya no. Ate mwoda no. Kono no ya tiya tiya. Na okwane no. Eya hiya hiya. Mini msa mwobadine se. Masa mwode. Masa mwode. Miya mwode ya bema. Na mi domo. Kani abubishia aban. Kwa senu ya nasi. Nesu kwa sise. Pihon hon. Ebe shawa kuma ma. Eno. Ebe dani wachi. Ama bibia ye yuyase. Kawam nanti ya mimu. Ewa neni. Awa kuma. Enere emano. Odo. Enyade suwa. Christo enya de soa se wo sun Christo e yo do ana sun Christo e show ko ti se abrabo mu a wo so nyina ne ne na ebo eno ene bra wo hunu bone a wo sugu asase so yakobon wura wo e wo no wa nanu mu ebra wo hunu akoma no na yesu atuna be pon so ano kan se Jerusalem Jerusalem tanya me pesa me kata mo so nanso mo don adu na wo be jam efie tituo sa ena ebeye e wo yakobon ba no ema ye no mu.
The hearts of the believer is broken. He sees right now that he is retired. How can it be legitimate? How can it be legitimate?
The kingdom of God is not in the sheep. And we want all the evidence-based defense strong. Wasn't he the disciple on the mountain? Ono die otugu nkofo so sa ana asempa no eye sa na Billy Graham ora Robert Minso ani asempa kafo nyina aka wo ka asempa no otugu otwetwe won ana ogu ho no Awurade nanso de na yeye bribia nku sa ansa na ebetu mi aba bio no na asane ko nsuo no mu ebiu eye de ano no asase no na oyesuda na eno ansa sa no sa asempa asa no echire no na oyesuda na asase no. Now, I ask you, dear, our Sassia. Now, your walk, Assassiano. Now, I am not to me and Sana or Bassa Funumu. Now, on your Pedia, tell Benjamin and Samu, any Tatatu, any Tawanum, any Atrodi and a Colonel, or Bamu, if we say, now, or Flo Aman, a Hunkro, more young, a Hofopa, Tamoyasa. Ano ya nukure. Kono ya tia tia. Kwane ya hiya hiya. Wana wohunu nu. Eswa. Mwama ya mwampaye.
Lord,
Eradi. Oh, she shame me.
Search me, Lord.
Eradi, di masem no se se ya, Eradi. E ma me me jantem wo wo e wo wanim Abraham akasem no e wo kwen sei so. Oh, se bia entine e wo me mu a. Eradi, ifri ho, Misrao.
We see a day of war. Ye timu.
Ebra, Merima, and Yama, Ayatin time.
There's shame.
When he a woo. You said, "What kind of very important mission, Mama Numu. Well, you want you work for a while, because he said, oh, we're ready.
Then
you
and all that
is every court. I guess Simana, you know, now say, yeah, Cassiano, but I fear my dear, you know, and you fear. Oh, yeah, coupon, yanny, no pay. What's so young, Raddy? We will send you a message, Abba. You're very angry, sir.
We see you.
You pim, 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 Eradi. I want Danny one to
turn their back and go.
Yamiwa, a gentleman to me, a gentleman to me, oh, Eradi. You do a hoe, Eradi. Yes, and copy, and by Bopi, Bibia, Bobby, Eradi. Some of the grand summer, a brandy banner. A gentleman to me, and so of course,
you do your own center,
and I can see anyone, my dear. And see the panel, of course, I will trust on my sister, a bamu, a branoa, obia, and to me, mammy, and chain, and just a major no a channel. Now, do do I, Jano do our mammy, and you know, a bammy chain. A riding a coupon, my emram one of Paisa, and you have been yanning one blue center, and yeah, dear today, I was a sister, a bumpire and coupon, sir, over my baby, a bamu. How many pay?
Bless this little people here. Shani
Pakakra, Ewaha, and Opey.
Start with Brother Neville.
Onyankopon. Frasse on your better man Neville, so. Eradi. Sani Nipa, do ya, dear? Yarian Opey, Eradi. Yafunumu or how? Bumpire, sir. Yari San San of Tony, so. Kenya and Ekra.
God,
Bora, sorry for you, Tim. Very much, and your mind be no matter to see how a mule who on you, because he's a Tim Wodano. I'm a Buhua Conta.
But I've read your
answer, my king. Can't wait some
straight as a gate.
Pronoya Tiatia
is the one I'll pine you here. Be that
I want to know, no, Esra. Oh, I ride my yellow man, you want to know, sir. One would be, obey, yeah, I ride it. And you're a sinner, and you're a sinner. bompaye said you nipa betumi abompaye enkoa erade sanrofo inu ebeye briara amami said you de beboa mi ebia sir anka na e come de mi a anka obe mami aduane anka mi hia taade a anka obe to obe kambom atoti aselam amami ebia kasem kwa no obe ye briara e wo sa kwan no so oh eja tshwe won kramu hanopai misrao na ma won enhwehwe mu wani menim me wa rehwemu se wo mu biara e kan won a wa yi won no ho na fa me kan ho bi erade na se bibi o mi mu a enti me kan ho a erade wo de yi kira me me ti tun se se ya e pese me ya ho to so erade se sa na pa no ha bi a ma e wa sutene no ho e pese me ko bi se ada no na menim e bra e no be ya ho ebia na eye nempo enti bua me na me hunu buasa enipa inu na won hunu na bra ye hunu ya kuma mu se ya mfa ho no oh ya na ni ji se ye tie nkansem papa wo kese fidie so ana ya kwa sori ya ni ji nkansem papa ho aye se ya kasa fa yesu ho e wo ba bi kaso radi boni ana ya de so ama ye na edi ni so aba ye ni so apresie ani yesu na ye jina etia adie piara abu ya ye nu kro nu mu Lord, let the angel of God send His mark on the land of God. Send to the Lord Jesus. Say, come on. And from now on, give us that treasure. Oh, yeah, Jim. Send the baby to me. Who said, yeah, yeah, send to me. It's actually, and son, I want to talk to you. I believe it. We see the illegitimacy bra when man or two may you move very much for you know I won't ma na ma you want kuma and a number one to so na a fibia or pump a bear or ha a free school moon na wanna one in here at you know a bear my time na ubuo ayira na sani ma abeye wudro wa e wotawa numu ene sanum ene kasamfoni ene de akika ho a ese mofradu o ewade e betumi agina kosibre ben ene wo yakopon kronkron
Oh,
eja, you are thinking one was so be a necessary se wo ye bibi ntemtem ewade Me name the main can and so the bumpire radisa with it. Yes, I said, yeah, yeah, a beshay and a kuma moo, yenum and yahoo radi, if you say yenum ever yes, you demo. Amen.
The hour is at hand. Every sensible person that's got reason knows that something
is happening. There's not a person that's doing it that is right to my mind. But those who can't stand it. We can't stand it. There's not one thing that's happening. Adia ba kuniwa. Betumi akyerɛ mo kwan akɔ ho anɔpa yi. This is Jesus Christ. Bibia ni wa minim.
Just think of the things that's prophesied to come. Odi
adwene noma wa hye ho nkom sɛ ɛbɛba ansa na ohwim no asi. Bibia ra minim no abam. Muka sɛ aboa no agyira yɛ no nso ɛno bɛba ɛwa ma ne hunu no mu. Saa bra no na asafo no kɔ yenum anyi agyirae yenum ɛkɔ dada ohu. Ahyɛnso no ɛkɔ so sese ya. Ahyɛnso no ɛkyerɛ nade bɛn. Jani ko Nyankopɔn nkyɛn, jani ko ne nkyɛn ntɛmtɛm. Mentumi nhunu anɔpa yi sɛ ɛbra a yɛtwɛn ɛwɔ ha sima baako yi na mewɔ. Atenka sɛ moye ne bitumi hunu mo atenka mo mu bia ebɔ modin sɛ ɔdwene o nyankopɔn hwehwɛ me mu saa kwan yi so ɛna menya atenka nso hunu sɛ saa nkran sɛ mati sɛ adamfoɔ nipa dodoɔ ɛne nye ho
you condemn them and you just make them low
ubu wɔn fɔ ɛna wo brɛ wɔn ase ɛsɛ sɛ obi yɛ saa menya anka obi foforɔ And so, sir, Bassa, Minnesota, Mia, sir, Minami Huru, Oba Noah, Mami uhuru. Sami. David can say, me pesa meya epono ano kete ewo nyankopon fie. Esine sa mede bone ebetena entomadan mu. Eno ye no kure. Ye nyankopon pesa wo ye biara ye. Ama wani ngu. Nakai, meaning, sir, and no, I guess, yeah, by my brother. Okay, sir, I cry and what you pet and Obenyanqua, mean him to do Obenyanqua, mean to mean country, and so may cardia bacu, or best, or die to say, Mu, Vinisa, or Sadanoa. Now, oh, no, good was saying, and no yanqua. They know I don't know, and a lot of Dano, anyone you know can say, Sana Bella, Unipabano, and my enumu. If we say, or Pruno, a tatia. And all kind of yah, yah, yah. Well, and I will come when you are no, Ninina, no, well, and so when I won't know, sir, to do a sign and a giddy, sir, and only no cray, a sampano. Jesus Christo can say, when I won't know, a sir, was sapa. Ya wana wo sonu mu baako menimsa agen ehia modimbo na ehyame sami nka ni nya enipa do amamu nanso onyankopon do ehyame sami nka nkyeremu afei onkonkonkro no a ya ejuma ewa Abraham nanumu no ya ejuma ewa Kristo nanumu no ehye bo se obewo ha aya de kro no a owa ha afei tamaka no kro no a kyeremu di a ya ohye ama onyankopon ewa sa no kro no ho Se mani masam soa menya onipa mi di masam so se mo ani mu asam soa monya nipa mu di mu asam so se metunya show bibi ho bo ama ntumi anya nanso nanso meba wo nchen se me du bibi ka na me de me hu sie wo a me ye nya chumni se meba abeka kira wo se me de oka nanso me ntumi ntia oka nanso me ye de metumi bia afei wo de me hu ebeche me na waboa me Wahum. Yenina yedu nyankopon biribi ho ka yedu no ya abrabo eho ka goma ye ni no kura ewo ho pure na kasa man kasa eye afeshe me ya presbyterian ni me ya methodist ni me ya pentecostal ni me ya church of god ni me ya nazarene ni me ya pilgrim holiness ni man nwini sa safo no mu opepim ena ebekwa mane hunu kuro mu odie ye kristo ni ewo kristo mu dubo se ena obeka se onu abraham abraham Kami mpaibu muse se ya mipese, misori jina, unyankupo nshirao. Rade, wahunu wawonsa, edoni mye, wongkronkron kasiyanu afadayimu, anopeyi, mitinka, ewe weni mpemu, mpuse, uwa hasa ubedi, wasemu eni. Ne erade no ena media na megusu eisio adichinyani adisaye, anyesa obibeshim afri mensem. Usuma wasem amane koye butaye bi na sesɛ ebeye ebeye sa erade twesem no kasɛ otisɛ de otie enura ene ene da apim antumi ani ani nipa na wowo wunda no mu no antumi ani ani sɛ na ho kronkron no ewo mu na wo ye wo ho wo ye onipa onyankopon sɛ wo nam obabunu awo so ayo onyankopon ba wo ba asase so ebeji ye mfiri ye mboni mu Na estanse o hu o nyankopon honhom no e wo mu no wo bo modin se wo besisa no na wo ka kire won se ewrade enya me ena me ye nwuma no e ye magya otime mu no ono ena oye nwuma no se wo frɛ Abraham se mu agya Abraham hu me da okure wo hu ni ebra na ogyina ne nchan o hu no se oye sa enwuma ene sentrene no o hu me da ene nigi Okasa mofom munim tresam no ana wo nyankopon tumi eno tene wo nyankopon tumi ebekata wo babunu so ama no wo babarima enam wo babuna wo so na onu akasa enam ne maye tumi so atena ni mu wo sa onipa ba akunu mu ene senia otumi fa sa mo dako no a efri sa ni padia no a odi maye sa for the body Na ɔde ti nipa bi ɛho sɛ ɔno a abɛtena mu atoa n'adwuma so akɔsi awie. Onyankopɔn, nya ne nkurɔfoɔ ɛma wɔnhunu saa yɛma yɛn di obiara ɔma ne nsa soɔ. Ohoro wɔn akoma ho, Awurade, me nsa wɔ soro, te me ho, o Awurade, ɛha ɛyɛ atenetene fie, ayɛ baabi a ɛsɛ sɛ wɔhohoro yɛn ho, ma ho nkronkron no hohoro yɛn ho anɔpɛ yi, a ɔnte yɛn ho mfiri porɔeɛ no ho. Bompaye Awurade, obi a emfiri ha ɛnkɔ, gye sɛ deɛ wo ho ho ahyɛ no ma.
Maybe there won't be one emotion from the outside. When it happens, but Lord, go on the inside.
Ebi asɛ esi a atenka bia ɛmma. Nanso Awurade komu. Wuro yɛn ho na kyerɛ yɛn sɛdeɛ yɛteɛ Awurade. Yamayan, now I say, for home, home, a shame, my, and in a crack, a coma, and it's your mutia, now, or ta, and it's such a thing, every moon. Would Dano Abayaka say, now I have do, a brayako, now you have chance, I
don't know.
A brand is your a sunny afternoon, see, at the macrono, a bonne, my own cronkro, and shall form long cassa, or by Kubi or her, I met to me a shannon, so, or Berima, a media, or by a media. My Rade, my own no or yen tem, the Bissano or Yesu demo. Amen.
When I come to the river,
Sammy Bat
at the
Asutino at Danway, yeah,
and the last.
Now you're a one from my Edia Chino Abono.
There'll be somebody,
be ever Chamia.
That'll show
Obetra me kwaino.
I won't have
Enya me nko Ena mitra Jordan.
I won't have
Enya me nko Ena mitra Jordan.
Jesus died.
Yesu ewi Ade pata me boni nina.
When the
Mehuno is someone of a challenge me.
He'll be waiting for me.
And I'm in Kua and I'm a child
alone. I want to know him now.
If someone says, yeah, so I'm in, sir, a rabbi, I was some boo. Mammy,
Nina,
and Tiabi, Biara, or Franny Bonnet, Biara, a subbonnet, and Faho, you'll be back up. Mammy, Nina, a radi. Brahma, dear Matrimi, Ayanina, Wamina, Minina, some inside, not trimming, a famu, a radi. Debribi, Mammy, Nina, Bran, Roma, you know, Eberbano, any Yasi, Ademudia, any Gidianina, any Nanyonam, Tramani, our home, Mammy, Uno, dear Wumami, no Unqua. Semashri, Minam Funum, Semashri, Bibiara, Bewa, and no Yashi, me Jaini Minamu, Ekua for Buciano, so, and then Minina and Ukremu. There be a bra, a woman from my Ebo from a name, Naminim Sam, a coma, a jai, Namina Asa, Namimra Asu, now I give me clatter after the dronumu, and Pesam in Qua, make sure you're done.
Obewaho,
Anne, Sam, Unu, a sumnoa, Obekamiwaho, and Sasaminko, which are your dying. Sir, Majina Aman say, or Majina Maminsu. But Nasiaman had your woman, Menu, Sanya Mankabaya, Nijiafa, Sakwanusu, and I'm a person, Nijina. Mrs. Susan, Nipa, you are how a yari. A teacher and crater, we refree. One at a chan crater, or man crater, we bring up a book crater. Debbie.
I'm just waiting for the Holy Spirit.
A can on Cron Crono.
If you just
would you didn't qua.
Ya
gidia mani achin ye se onyankopon be you how a chere me
ye
tie bia minim se wo ma won sa so a unnim me
na
me nsu minim wo afi se onyankopon be you ha wo be die di se e obofo okro no a odin kranstam no ba ya ansa na o se ye no e ba wo ho no e be ye obofo okro no a na odin ba se se ya ansa na o se ye foforo no aba.
Would you believe that? If you would raise
a be die di. So, obey ya, my own sasso. Aye, aye, riding your my yen. A tibammy, a full robin so tibammy. A rider is neither, awaha, and I wait, ayo, rider morphy, awaha, the din the same, or to hear ya, minim wong.
I don't
name or bury my or your whole woman, and so young upon him. So, young upon the yacht, let me say, sir, what do I say, and a new sir, and ya, man shall me, Kentucky Hill Billy, said the Atiano. Me new son who been put at the inside, Metro Miami Dean.
But
if I tell about Kawa, Minimono, I know any dear, me Pesse, Mihunu, I pay a mumfa, my junior and see me brought for no so.
You might
have a sir, and a play, a sankanina, and five a common, and then I can come home. Oh, what dear, Fatu to Tracro Crono, Tracopet, now Shasa, and Namu Papa, Shasa, dear Ususuono, any more, a brow, a brow, what about to home?
Don't like to tell what you know, a monk to
tell you, or Kayaho, a corner at Tatia, or Kayano, and Yahia. Now, when I won't know, Esha, or quiet channel, a call say Yemu, now Ponos, now when I was shining moon, a P, or Pipimo, or Pipiba shining a moon, or Pipimo by a con, any quiet a beer, or Befaso, Abba, Nunye, and only the Okaya. I feel one can't do it. Everyone can say, said the yellow, Noah, Nanu Muno, a cry and watch it. Said the yellow, Sodom Nanu Muno, Miansa, don't run in our Muno, Miansa, and what you want, a few Janumu, Sa, and a bear. Say, so be a home, Munipa. The Pesar will show Barry Maya, or Chia, or Shammy Dean said you'll bet to me. Well, my name is Azu.
I don't know. Me who know
that. And I mean, be our friend at home. But you are, and I also mean, and so share. Or name me a dear share, or bomb by ye, I fake, and we are no crack. I fake, so I rather back at Samia. Now, Barimanoa, or to no one, now ye, and it da, a deca, yes, ya. Now, or no, what you want.
If the Lord, I rather be ya, Chami,
ya, or ya, ya, or ya, me, been to me, son, ya, dear, me, ya, been to me, yes, sir, if you saw your uncle Pon, I said that.
And so,
Ababa, who did ye, I can say, Ubiara, I'm going to say, or as they say, ah, Honkronwa, Amonka, yes, you say, Yehobo, and son, I ye, and Abba. A sentry, and yet, actually, a brebby, a Dano, not you, enemy at the crown. I am Mubi Ekasa. I'm a cousin out in Cassa, such a Biba, such a Eba, and Briar Cassa for a horn. Nine, such a farmer sooner to my home. If you say, and to me, and yes, sir, a bomb, a bear, such a womb. My yo beer, memre, a brebia. Now, me man crop for a dimmy kind. Now, watch them a coin. Anna, what do me fight a coin ye, anyway, so. Semi ya di eradi katina mi se minye ebra etwa mu no a anka mi ni o hawa mi wo mu enei na wotwa ebe yi mepue akọ eni nyankopon nko a atena ani owura se se mi mitie frisro mi mpese mi ye abofra se mi gina mi ama honi mu eso obarema no ekoso eba mi ncha otie chirepe efise se obarema no e gidi o gidi ampa me share tiefo no e wo ba bia e to obarema no so e wo akire ho pe owo ehia de ade so ada no so nanso obi ade so ene da no so eno eye no kure wo bo mpa ye e ma obi fofuro
wo obi fofuro
ada wa kuma so eno kure enti sa e ya adamfo se me ka de e ha sa adamfo no kire wo a wo ba gimi ade se me ye onyankopon akoa Eyan senum, eno ya nokura, eno ya nokura ma wonsa so.
You believe?
Mujidi. Ebinum wa ha wa ma wonsa so. Oba bi wa akire ha, obi ani ani.
Munim
me, me yo ho wo e de mamu nyina. Menim mo, enso nyankopon ni mo. Poji sadi. So nyankopon be yi de da mo akuma so akire me a. Oba di me adi se me ye na ko a. Awura kuma, ye e ha wo. Eye abofrano a owo ohono eno eye no kure asa abofrano ewo ensan ewo ni
obi
efo entumi anya ho hwe oye owo wa ha oni odofo a oti hono obi zo nyakopon betumi a kire me de moye anase ba bia mufre mujidi
obaje
abofrano aya ensan watum te obesa nyi na aye obetumi asan ko Somerset Kentucky ba bia mufre ba aye na munyi ni se ne ho beto no onsanu ebe firi abofra no so je mo betumi agye dia ebra me kan sa asem no obi a ogina akire ho ewo dan no mu ofi Somerset Kentucky
obo mpa ye afa
akuma ya de ho odi so nyanko bo be ma wo ho ato ho
se
wo do akuma nyina agye dia
na
wo di so nyanko bo be sa wo ya de na ma wo ho ato ho eha eha Jesus obi amane saso ewa owara ewra bi ani mahunu wonsa yo owo de ma ewra menyemu wo yichiada oji medise me ye na koa oye owo adesoa ada wa koma so anabribi ojidi se onyankopon betumi eyi akire me ojidi se eye hon kronkron kro no a na ewo kristo emu no ukunu ene ote ho no
ojidi
ade kro no adi enso
obaja
ade kro no adi
efa
obaba akuma no a ote wo nche no eno eye no kure owo kukura enso ojidi se onyankopon besa no yade ya ojidi a ma wonsa so nyina aye fa wonsa eto abofra ne so Lord Jesus, in the presence of your spirit, I condemn the devil. I pray for the blood of Jesus Christ between that killer and the child. Let it live. Amen. Amen. Amen.
Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe,
all things are possible. Na odia fono ebe papa no akire nanso owo ba no a wanhunu enkoi no bio ni nyina ayira wanhu ade otuo wa ma apai susa otina akire ho ena ojidi ye eno ya nokure owura yiri green ojidi sa atisa akire ho eno ya nokure wanhunu nsa odia fono ntumi hunu eplakasie no mpo ni nyina ayira ade ojidi ye otua na mo eno kan se eye nokure
Abi won so ya sa na
manye bia mu won ebe firi ho Onyankopon onu no obetumi onu no obetumi asuma biribi akoni padua mu atese sa abare manu a owoka anu no awudro a ebe kunu no na otumi si no kwan na okunu ewo ho a tabi obetumi akun anyaro a ewo moni padua mu Because that man was in distress and he had to die. You've got to, too. If you don't have it, you die. After you have one another, if you pray for yourself, you pray for the person next to you, that person will be Christian.
Learn this. Learn this. Because you do to others, you do to Christ. You do to Christ.
Ebra wo ye papa e ma obi fufuro no na wo ye papa ama Kristo.
Se wo
ye obi fufuro eboni a na wo ye Kristo mo ni. Oh me. Oh sanka metumi ama yesi we su bie wa. Sanka metumi ama nipa no ahunu a. Ye me hwe ani atinka aminya. Ani de minim se ekoso hwe. Se na Kristo e tinya sanka se mi so anope. Awura nipa no akoma na wa ye bibi e wo ho. Anya de e ma ni gie anya enka te e de no ba eba emo se ebo gidi a enwo e wo ho a enka se ma otamfo no ensa tia kwa ba ko afi obetie mi mpa ebo obetie wo de pompa ye ma ofufuro se se ya ebra mi bo mpa ye ama mu nyina
o lord
Oh, we're ready. Ebra, who here can see,
say, we realize,
yeah, but Yansus, yeah, a dow warning quantum, Edia, my pee. Nah, I hope for our name. If you say, Minim, say, Radina, and Copo, as I say, Midima, come and you are a bomb pie.
I realize that even though you say, oh, Musa, I have for any and term,
I was Sima and no one term. Now, Ubiara, oh, ha, Ebron, say, oh, ha.
Here they stand this morning, Lord.
One would dinner her and pray a rade. My nipper, my one, Sasua, would him say, Minim won't. And he be a far one, home, and so home, Minim won't. William dear, I see, I want to come and move. A bad day, and I won't know a man here, anyone how you know. I fear a rade. My anya say I'm poor. So home, I become a nipper dear, Yariano. Yamaya, a rade, or bompire, and my one home. Na me bom pai ye nyankopon dofo nka honkonkon amano adadi amawon se wori nyi hu achi ye ebio na yare fufuro bi oho ewrade a esupa echen honamu yare ye honhu mu yare ma kuma bia emumie ewrade ebede na betumi aye ho se wugina abraham enchen na uye adikro ya aka chira sara na owo wu achi klesam no ka se O siri e won to my dining room and awo ka kire no na Abraham musa na eye Elohim o nyankopon kese no wo suma kakra bi ntam no o yira e firi nanim na Awurade Ebra Yesu jina e na o ya di kro no e bi no kan se o fra Abraham samwa ja ena empo mo kese munim tresam no kese mo fom munim tresam no ana o nyankopon tumi do o fra no Beelzebub Nanso wo shebo se ina idi a kire no mu no wo be hwe ohonhom bio obi fo de kan se anwumre ebremu no han be pue na eha ena ewo yi ebra emrato ewiasi ebubu faso ewo boni asi ati se ensambofo a otutu ewo sumu ekofie anajo anchere no ehumuda bono na adepo mu oja emfuturo empo enka edin se ebeka na yehunu se ebre no eko Oh, Onyankopon, ye chinye biara efri yansu, kia ye ura saati biyanu mu se seya, bra, hom kronkron. Tre wa taba eke siya no mu kacha tiye fwoke kre isu se seya. Nama, wohon e ura, wanakuma mu, nama, wohon se, wohon osuru e nimpa mu, sa, e ya wo, mini, radia, isa mungare wenyina. Satan, who pursue woman who is saying, "Me, and you will be judged on your own free will." Now, so, and you want to die, want your cup of moon soup, want to own your cup of tea. Now, as a self free, ha, and now want to die, and tea, my house free, ha. Now, cause some cabin, no more baby, I will free. Me, boo for our Jesus Christ, the demon. Me, now want your cup of tea, come, 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 so. My shadia, and now want buff on so. I feel come, our Jesus Christ, the demon. Now, my one. Amen. Mujidi, Mwakuma nyina.
Do you believe?
Samwanya yarisa. Mumamon sasum kasa. Me Jesus Christo tumusa. Me yarisa fuo se se. E sumbia ayira afu me so. The genitum says, I want in my year to me, I want a nimpan shiramu. The genitum.
My faith,
me Jidia, and it does so. Ada also.
Thou Lamb of
Calvary,
Savior,
I me.
Now
you see me, Abraham, born by
you.
Me born in you, a free hoko.
No,
I'm a man. Amaneda
ever straight from
every one chai.
Have
you my mind? Doesn't turn on the crumbs, say.
While life's dark,
Abraham, the name of Brassum can be me. Now I will have war, I come home, I Yame, quench your fire, O Nyankopon. Ma esungo enane adichie. Pepa ayurehuo ehu efriho. Emame emane da. Every one chain.
I don't know.